boss. In this life, Rasta, don't fear anyone, Rasta. Yeah, one. Yeah. Yeah, don't fear them, Rasta.
Tongo records,
baby.
Yeah, for four, tuna kitu mefukoni ila tuna furahi. Tuna shukuru ya ana bless atulipi uhai. Ya pokuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tuna shukuru ya ana bless atulipi uhai.
Mtani kuna njaa yani jua la utosi. Na pesa kuna daa na jona na mikosi. Asubuhi kukikucha na ingiamishe za mgosi. Nikikosa leo ntakaza kesho muni ntafosi.
Najitafuta nikianguka na jizum zum zum. Kesha mena nyanyuka na jipangusa yani pum pum pum. Na kwenye michonga kuna kususa tula banana hum hum. Na siachi dili zote na gusta hata zili ngungum. Na huku street ukipata pesa kulara. Tupendi washe vyo vijiti lando stress ya mta. Waite marafiki waje ndugu na jama. Kidogo cheki, katubariki asante ja. Oweho, shida zisifanye tushindwe kufurahi kama wao. Oweho,
Batman, kila dua dua, Mungu atafungua njia. Believe that.
Japokuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai. Japokuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Shukuru ya ana bless atulipi uhai.
Tumezungukwa na ndugu wenye pesa na kwa vitengwe. La tukipata shida tunasaidiwa na wana twenye upendo. Na yondo love tia mchuzi pangu pa kavu. So kiona napigia mluzi ya rubabu nipe mashao. Begi ntembeze na usincheke ukiona nkote. Bora nipoteze pita hivi au kula ame. Maisha tunapita na ujue ate kuzika. Ate kuguza ate kwanika ukianguka atake kupita. Hatuna kitu ila tukose pesa msosi. Sivi barua na tuna fraa zaidi ya boss. Na kila chimbo na lozama wow to cost. Na tupo kikosi tumepanda bolti wacha pande posh.
Oweho, shida zisifanye tushindwe kufurahi kama wao. Oweho,
Batman, kila dua dua, Mungu atafungua njia. Believe that.
Japokuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai. Japokuwa tuna kitu mifukoni ila tunafurahi. Tunashukuru ja ana bless atulipi uhai.
Roma na janjaru, janjaru na Roma. Roma na janjaru, janjaru na Roma. Roma na janjaru, janjaru na Roma. Roma na janjaru, janjaru na Roma.
Roma na janjaru.